ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni ku 104.3. Muradukurikira no kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu, naho kuri site muradusanga kuri www.radioyacu.com. Muri studio ya karindwi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma, tugeze mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranye, aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 rero, nkuko mubimenyereye, ni ikiganiro muri Sanga. Ku wa gatandatu ni ikiganiro muri Sanga, ariko cy'umwihariko wo kubaha ijambo aho muherereye hirya no hino, mukatugezaho ibibera aho muri, dore ko icyumweru cyose kiba gishizemo uduteza amatwi, natwe tuba dushaka kubatega amatwi. Turi rero ku itariki 18 ukwezi kwa mbere mwaka 2020, mwaka wa vizi. Uko rero tunabatega amatwi, uko mutugezaho ayo makuru, ni nako tubaha uturirimbo tubafa y'abakobwa babiri b'abanyarwanda, Shali na Nina.
In our dance station, Shali na Nina. This is a dance station. Eliaki. Uri mwiza, uri kirenga, bazame singweba.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda karirimbo ni mfata ya Shali na Nina itugejeje kuri telefone.
Geoffrey meze mutaho muri Amerika.
Turaho ntari bi Imana iraturinze. Namwe mumeze neza?
Natwe tumeze neza nk'ibisanzwe n'umukunzi w'Ijwi ry'Amerika David Ngororero.
Amakuru cyaho ngaho.
Ngoro turashima Imana ubu nanjye mvuye gusenga mu kanya tubonye n'akavura.
Uyu munsi se ugomba kuba uri umudivantiste w'umunsi wa karindwi.
Yego niko bimeze.
Uri muri abandi bazi kuririmba cyane se uturirimbo twiza.
ndagerageza kabisa nanjye.
ngaho rasa ku ntego numvaga hari icyo washaka kutubwira.
Icyo nshaka kubabwira ndahera ku sport update cyangwa se amakuru agezweho hano mu Rwanda n'ay'imikino nshaka kubagezaho. Aho ikipe Rayon Sports ikipe izwiho kugira abafana benshi mu gihugu nanjye nkaba ndi umwe mu bafana bayo. Ikaba yahuye n'ikipe ya AS ya Espoir bakaba bari gukina kuri Stade Regional cyangwa se Stade y'Umujyi wa Kigali. Aho kugeza ubu Rayon Sports ifite ibitego bibiri ku busa bwa Espoir. Ibyo bitego bibiri bikaba byatsinzwe n'umukinnyi uzwi ku izina rya Yannick. Uyu mukino ariko ukaba urimo ishyaka ryinshi cyane. Uburyo byatumye n'umunyezamu umuzamu wa Espoir wa mbere wo bita Patient avunika, ndetse bikaza no kuba byaje kuba bikomera bakamushyiramo n'amaserumu. Muri make yashimbujwe. Undi mukino uri kuba hano mu Rwanda ni umukino uri kubera kuri Stade Umuganda, ukaba urimo urahuza APR FC ikipe y'ingabo z'igihugu ndetse n'ikipe yari mu karere ka Rubavu nyine igisenyi, ikaba yitwa Etenseri. Kugeza ubu apesi igitego kimwe, Etenseri yo ntirabona igitego. Ubu ikipe zombi zikazi mu karuhuko, tukaba dutegereje ibice bya kabiri nabyo ikiri buze kuvamo.
David urakoze cyane kutugezaho ayo makuru y'ibirimo bibera aho ngaho mu Rwanda. Reka Yannick watsinze ibyo bitego tumukeze, ariko n'uwo munyezamu wavunitse arwanira kugira ngo ikipe idatsindwa tumwihanganishe, tumwifurize gukira.
Niko bimeze. Reka noneho se nk'usoza nanjye mvuga ku makuru mwategerejeho muri iki cyumweru.
Yego.
Ndavuga kuri iriya nkuru yuriya mugabo uriya wayise Sankara. Mu by'ukuri ubutabera bw'u Rwanda bwatangiye kumuburanisha, ndetse hari n'undi mugabo ejo bundi ribu yerekanye nawe wakora. Ariko mu by'ukuri twebwe nk'abanyagihugu cyangwa se mvuge nkanjye njyewe iyo bintu nk'ibyo mbyumvise by'abantu bagifite irari ryo gufata ubutegetsi mu Rwanda bakoresheje intwaro cyangwa se byo kurwana byo kubuza umutekano abanyagihugu abanyarwanda, njye numva bimbabaje cyane. Ndetse rimwe na rimwe nkabona nk'aho bisa nk'aho ari ubujiji abantu bagifite. Iyo mu by'ukuri utembeye igihugu cyacu cy'u Rwanda ukagera mu mujyi wa Kigali ukareba ukuntu ari umujyi mwiza usa neza, ukareba indi mijyi igiye itandukanye ukuntu igihugu gisa neza, ukareba abantu bakirimo bafite ibikorwa byabo bari gukora, hanyuma umuntu akahindukira akavuga ngo ndashaka gutera hari ahantu nkasuka ibisasu cyangwa se nkahangiza. Mu by'ukuri njye ndibaza nkavuga nti bisa nk'aho abantu batakigira umutima wo gukunda igihugu cyabo. Nimba koko ibyo barwanira ari ukuri cyangwa se ibyo baba bavuga ari ukuri, njye nkeka ko bakabivugiye mu gihugu n'ubundi biba bivugiye mu gihugu byakumvikana. Dufite ingero z'abanyapolitiki hamwe namwe bafatika tuzi ba Ingabire n'abandi ntabusubemo amazina yabo, ariko ni abantu batanga umurongo w'ibyo ibintu bigomba guhinduka. ariko batavuze ngo bagiye gufata intwaro cyangwa se ngo bamene amaraso. Nge ndi muto history y'iki gihugu ndayumva, ariko mu by'ukuri iyo nirebye ibintu intambara yashenye cyangwa yangije, nk'ubu hari imihanda hano mu karere kacu ka Ngoro itakigendwa, yari iciye hasi ku Nyabarongo bitewe n'uko intambara yaje nyine irazisenya. Ariko ugasanga iyo ntambara itajya kuba ubu hari ahantu igihugu kiba kigeze kuruta aho kigeze uyu munsi. Ariko
urakoze David, ngira ngo igitekerezo cyawe ngira ngo cyumvikanye. Reka twakire na Martin.
Okay, murakoze cyane, nta kibazo.
Munsi mwiza Martin, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane.
Wakoze kwihangana. Igitekerezo cya David cyari kibaye nk'ikiba kirekire gato, ariko naretse ngo abanze agicutse kuko numvaga afite ingingo ashaka kugeraho. Reka tugushimire ko wihanganye kandi tuguhe ijambo mu kiganiro muri Sanga.
Yego, murakoze cyane. Igitekerezo cya David nange nacyumvaga.
Ese uherereye he Martin?
Mperereye i Kigali muri Kicukiro.
Yego.
Noneho igitekerezo cye nacyumvaga kandi mu by'ukuri numvaga neza ko aho yaganishaga nyine harumvikana.
Yego.
Ndetse bariya abantu mbona aho kugira ngo babe bafite intambara bavuga ngo bashaka kurwana n'iki, byarabaje bavuga ngo turashaka tuganira cyo simbona igikomeye benda kugeza mu by'ukuri aho u Rwanda rugeze, ikindi benda kurwungura gikomeye kirenze aho tubona tugana.
Yego, birumvikana. Uretse se icyo gitekerezo cya David, wowe icyo ushaka kutugezaho ni ikihe Martin?
Yego, bon, icyo nashaka kubagezaho ni ukuvuga ngo uko mbona mbereye ku makuru mwatugejejeho muri iki cyumweru, ndabanza icya mbere mbashimire rwose vrema ijwi rya Amerika riragerageza amakuru yo ku mpande zose, kandi ubona neza ko uko amakuru abavugwa mugerageza kuyakurikirana pe. Ndabibashimira cyane.
Urakoze cyane, nawe turagushimye.
Yego, ndashaka gutanga igitekerezo kuri intambara ya Irani na Amerika.
Yego,
uko mbibona icya mbere kuri ryanjye Irani yahuya yarashe itekereza ko ari iy'Abanyamerika, bari abantu bahunze 170. Hari ahantu rwose Irani yarahubutse pe, buri muntu wese yakaba yayigaya kuko ibintu bakoze ni ibintu bari abantu bazize akarengane.
Komeza.
Ariko ikindi nanone sintekereza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yagakwiye kumva ngo niba ishaka kuvogera uburenganzira bwa Irani, Irani nayo izaceceke. Ntabwo bishoboka kuba Amerika ifite amafaranga menshi cyangwa se tuvuga ko ari iyoboye isi, ntabwo biyiha uburenganzira bwo gukandamiza ibindi bihugu byose. Yakabaye ica bugufi kugira ngo bumvikane, ubundi barebe ikijya mbere. Mu by'ukuri umuturage niwe uharenganira, usanga ngo iterambere ridindiye, kandi bariya baba babivuga kuriya bo ntacyo biba bibabwiye. Nyine abumva ngo ni ukugira ngo amanjye hejuru, ni ukugira ngo nkomere nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niyo mvugeho urugero. Ariko mu by'ukuri abaturage tuba tuharenganira, tubigaruye no turebye no mu Rwanda tubona neza, bisandishije tubona neza ko hari abumva ngo bagomba gukomera, ariko hari ibyo batuzuza ku nshingano kandi abaturage aribo babafitiye akamaro.
Ye Martin, urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe, uko ubona ibintu hagati ya Iran na Amerika n'ibintu biba bigoye kubyumva, kuko buri gihugu kiba gifite impamvu zacyo n'uko gisobanura ibintu. Ariko nawe ntibyakubuza kugira ibitekerezo byawe nk'umuturage. Urakoze cyane kuvugana n'ijwi rya Amerika.
Yego, namwe ndabashimiye cyane, murakoze.
Yego, Radio Ijwi rya Amerika, twakire na Stanislas.
Geoffrey mukomere cyane.
Rambaramba muvandi.
ndarambye ndakomeye cyane ubwo ni umukunzi w'ijwi rya Amerika Stanislas Kara hanyuze ubakunda cyane
yego ye
ubundi mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo I Kigali mu Rwanda ariko ubutumvugana ndimo kuvaho bita Iremera y'abaforongo ubu ngubu ikintu cyahindutseho imvura imaze kugwa nyinshi cyane uretse ko aho ndi ntabyo yangije ngira ngo nabashimira ijwi rya Amerika buriya ngo tugezeho ibiganiro byiza kandi bikatwubaka
urakoze cyane natwe turagushimiye
ariko ikiganiro mbere na mbere muri isanga cyo rwose gishimisha abakunzi b'ijwi rya Amerika tugahura tukaganira tugasanga n'ibitekerezo
yego
ubu tuvugana rwose baduhaye n'umuhanda hari umuhanda uturuka aho bita Rusine ukaza ukagera I Mugambazi ugahinguka Nyacyonga rwose nta kibazo imihanda iragendwa
yego yego
n'amavuriro aturi hasi n'amashuri urumva ko ari ibyo gushimirwa rwose ntacyo perezida wacu atadukorera nagira ngo mbashimire nshimira noneho n'umuntu utwakira akaduhuza namwe banyamakuru rwose ndamushimiye cyane imana ijye imuha imigisha myinshi cyane murakoze Geoffrey nagira ngo mbashimire murakoze cyane
urakoze cyane Stanislas umuntu ubakira ni Fatou Almas Karalanguriye hariya ndamubona mu birahure arakumva ubwo kumushimira yakumvise
sawa rwose uze kumunkorera mu ntoki murakoze cyane
ndamukora mu ntoki Sawa munsi mwiza Stanislas urakoze
namwe
Muzee Alma ikaze mu kiganiro muri sanga
yego urakoze cyane nyako Geoffrey Mutagoma kandi amakuru
ni meza namwe na mahoro
turahantura ubwari bwake ubugana abantu
yego nuko rero igitekerezo yenda kugeza ku bakunzi b'ijwi rya Amerika
ariko ari cyifuzo gito da nanye na cyangwa gushikiriza cyerekeye ibya meza ku Banyafurika buva ikirundi y'Abanyarwanda na se barundi
ikomeza
keza tunashaka kugira ngo nashaka gushikiriza icyumviro kugira mwebwe icyumwo dufashe kugira ngo tube mushireho uburyo kuko tuza turahuriraho turi babiri ko ku murongo wenda kugira ngo tugere tuganiraho n'abo banyarwanda naho mbona zikoye ibisigo byazashoboka ukakira nk'umuntu hanyuma ukakira ubundi ngo
urashaka ko tuzaguhuza nande yaruma
uwo ari we wese mu Rwanda tunyine tugahurira ku murongo nyine tukaganira nk'abavandimwe b'abanyarwanda natwe nk'abarundi b'abavandimwe b'abanyarwanda
ko tuba tubafite ntabwo rwatubwira ushaka ngo tuzamugushakire n'ubu ngubo barahari ku murongo uzatubwire ushaka kuzaganira nawe tuguhuze nawe
tukaganira nyine n'umunyarwanda kuko ndiye nindi umuntu nkunda abanyarwanda cyane rwose
nibyo
ego gote rero rwose ariko ntacyo reka mbandanye igitekerezo mbandanye amakuru ntacyo bizoba no hanyuma
Aruma buretse gato niba ushaka kuganira n'umunyarwanda reka tuguhuze n'uwitwa Nepo ari ku murongo wa telefone hanyuma uraza kuvuga igitekerezo cyawe nawe avuga igitekerezo cye Nepo ikaze mu kiganiro muri sanga
hello
amakuru Nepo
murabo neza Geoffrey
turaho turashima nyagasani
yego
hano hari umuntu witwa Aruma w'umurundi
yego
yarasabye rwose ati nimumpuze n'umuvandimwe w'umunyarwanda dusuhuzanye tuganireho gatoya mbere yuko ntanga igitekerezo
okay arakoze cyane ndahari rwose kwavugana nta kibazo
nepo uraho
yego murabo neza
urakomeye uko turaho nyine bwari bwakeza ndumva ngo ivurira kwa hiyo nyinshi
yego
ino ariko ino twebwe ubu nta mvura zihari nta mvura igihari ubwo ni imvura ni nziza nko mu minsi ezi naho nyine imvura yari yaguye nyine
okay ubu ngubu tuvugana wowe uri hehe
Ngiye mu Burundi, mu Burundi mu Kirundo.
Okay. Eh nanjye ndi Kigali mu Rwanda, numvise ko yifuje kuba wavugana mu Rwanda. Nge ndi Kigali ndi mu Karere ka Nyarugenge.
Ndi mu Burundi nanjye nkunda igihugu cy'u Rwanda, nkunda n'abanyarwanda, ibere ukuntu bavuga, ndetse n'amishimo kuri cyane benshi. Yesho amwe amwe turakuzi tugende tuzana nyine ku mbuga ngurukana umuntu. Burya garanye ndishimye kuba nkunze kubona abanyarwanda tukaganira n'abantu b'abavandimwe, ngewe burya nanjye nkunda cyane. Kandi
nashimira
Amerika kuba iduhuje nawe nepo. Ego
ye, noneho rero ubwo mumaze gusuhuzanya mukaba mumaze guhana amakuru, ubwo amaherezo wenda igihe kizagera munahantu tunimero mujye muganira kuri WhatsApp n'ubundi, reka nepombe ngusabye gato ugume ku murongo wa telefone ntugende, tubanze dusabe ama yihute atubwire igitekerezo yashakaga kutubwira, hanyuma nawe turahita tuguha ijambo ukomeze.
Ahubwo ze no kumuze kuno kumubwira nimero yanjye, ahubwo
yimuhe nibo bishaka.
Geoffrey Mutagoma
Karame,
no na ibuke na kina indi kire ndahita ndahinda nta kibazo na ipindi kirako je cyakunda ko nari murongo.
Sawa, ngaho komeza Aruma, komeza kubera ko nepo arategereje, ndabona na Jean arategereje, ihutisha igitekerezo.
Ndavuga ndikiriye nimero ya nimero ya WhatsApp nta kibazo.
Ayikurungikire.
Ego ndafite ikaramu na gabo ndayandike.
Reka tumugarure ku murongo ayiguhe arakumva.
Ego nimero yanjye.
Ego mu.
Hello. Ni 07. Ni 07.
Ego.
Hello. Geoffrey, ntabwo ntuwaza kuyimumpera.
Aguteza amatwi. Aguteza amatwi yimuhe.
Ya maze kwandika 08.
Ego,
94. 94.
94.
33.
33.
88.
88.
4.
Kale, urakoze ndayifashe.
Okay.
Ngaho noneho komeza Alma, komeza ubwo uramwandikira noneho nawe yawe arayibona. Nyarutsa turimo turacura abandi umwanya.
Ego, ndashaka kugaruka kuri cyo cy'amakuru y'Abarundi bagiye gukwiza amezi atatu bafunze mu buroko, wende kwezi kugiye kurangira kugira ngo bacire iriya myaka 15 ntawe uko bizarenga. Amahanga nayo ari karatakamba murebuka bariya bashinga amateka w'u Burayi bariko barasaba ibyo guverinoma y'u Bujumbura ko yahagarika gufunga bariya banyamakuru bane n'umutegeko wabo, ikuri nanjye nk'umuntu nasaga guverinoma kugira ngo wendere kuri bariya banyamakuru n'ubundi gayitayemo n'ubundi gaho banyamakuru wa radiyo isanganiro mu ntara ya Karongi nawe gaendaraye n'ijoro rya kabiri mu gasho kuri ibyo guhohotera agati ya kumwisha amakuru by'ukuri byari byo guhagarara mu cyagiro ikuri natwe nibisubize turabona ko ni ukuhunyanga agati kakamwisha amakuru byari bikwiye guhagarara hano ni kugira ngo bibigeze bari bamwisha amakuru basubire mu miryango yabo.
Yego, ngira ngo ni na by'umuryango inteko ishinga amategeko y'umuryango w'abibumbye herutse kuvuga yuko isaba ko bakwiriye kurekurwa vuba na bwangu nta mananiza ashyizweho.
Ego hano nk'abandanya gahunda ku kibazo kindi cyumvikana hagati ubona abantu bagenda bapfa ko basirikare ntawe impamvu bafasha abasirikare bashyika nka cumi na babiri bityo ntawe n'ikintu bagira ngo ibintu nk'ibyo n'ibyo by'umutekano ndavugiye ngo kutumvikana ntabwo ari byo byo kera tuba tubagaragara ariko bifite insiguro twibwira n'abaturage tudashobora kuba tumenya insiguro yacu ariko twe nk'abaturage twasaba guverinoma ihari ko yohagarika ibintu byo y'uhagarara ruri mu gisirikare cyo gufata abamwe kabafunga hari n'abatogoga iziga aruhe ku gitugu kiziga mu rukoko na agavuga ko ashobora kuba yaranizwega na bagenzi be bari kuba mu kabari ariko ibyo ngibyo ni ukuri byarekwe guhagara aba nk'abandanije ku
Arma cyutsa kubera ko Nepo ategereje igihe kirekire nyarutsa vuba vuba
ego nashaka kugaruka ku kwitegeka cyo irete urundi yatsinzwe mu bujeje bw'u Faransa na Menge na nitwa gakunzi ikuri bya nate gatwara ikirikiye barashira kandi bete Burundi ariko byarije gitsinzwe niyo bujya nkuko ndetse urundi gena iravuga ko n'umuntu ishobora kunguruza ariko nawe izunguruza iyo maze gutsindwa kabiri unguruza kugira ngo bishoboke n'ubundi urahe kuko ugatsinda kuko nta byemezo n'ubundi biba bihari ufite byawo nicyo bya uriya gakunzi na
ariko se si uburenganzira bwabo kunguruza
ni uburenganzira bwabo ariko ego
ngira ngo wabareka bakunguruza kubera ko niko babyumva kandi nicyo ubutungane wa mugani ko mubwita bubereyeho ntabwo washobora kuvuga uti batsinzwe niba
ariko buriya gafure mutago mu magi gukibwa kabiri n'ubundi nyabaga ko mu gihugu cy'u Faransa si mu Burundi ubutungane bugendera ku giture cy'igihugu
ntacyo bitwaye ariko mu kinyarwanda baca umugani ngo nta utakanya agatagahambuye reka ubutungane bw'u Faransa si byo Arma
ego kandi ariko nkabashimira byose ko bacuba bacyeruye rubanza ndabashimiye cyane bari bagire ba France
urakoze cyane Arma ugire weekend nziza kandi ukomeze kumva ijwi rya America nkuko bisanzwe
yego murakoze cyane Geoffrey
ye nuko rero
mbere na mbere ngenda shimira ijwi rya America kuri uyu mwanya yampaye n'ubusanzwe ndi umukunzi w'ijwi rya America ariko ubu ngubu ndashimira hari ikiganiro muri Isanga mperutse kumva ejo bundi ku wa kane
yego
hari umutumire bari batumiye rwose cyaranshimishije cyane ni umusore w'umurundi wihangiye umurimo cyane yigisha ibintu byo gushushanya nari nzi yuko ndi bumuvugishe muri icyo kiganiro ariko ibibazo nagomba kumubaza numvishe barabibajije icyo kiganiro cyaramfashije numvishe nanjye rwose hari aho kizamfasha
nawe uri rwiyemezamirimo
oya ariko niko nifuza sindiwe ariko ndifuza kuba rwiyemezamirimo
ni byiza ubwo wamaze kumenya icyo ushaka mu buzima burya nicyo kigora ahasigaye iyo wamaze kukimenya ukurikira icyo
yego none nari mfite n'ikindi kibazo kimwe nashakaga kubaza nk'urugero hari ikiganiro tujya dukunda kumva Amerikana cyangwa se njye numva kenshi Kamirinda akunda kuvuga ku byerekeranye n'iriya impeachment yo muri Amerika
impamvu abivugaho ni uko ari byo bigezweho muri iki gihe naho ubundi
ndabyumva nicyo kibazo nashaka kubaza ku kibo ku byerekeranye na kiriya cyaha bari gushinja Trump buriya ikirego bamurega n'ikiramuka kimuhamye wenda akava ku butegetsi nta kindi kindi kunuko ku butegetsi gusa nta kindi bamukurikiranaho buriya
bo iyo bamuvanye ku butegetsi nyine ubwo abavuyeho ye haka ariko uretse ko binagoye kugira ngo ave ku butegetsi kuko ntabwo ari urubanza nk'urusanzwe tuzi mu nkiko
ego
ni urubanza rushobora kuzamo ibintu byo gutora bati ninde wemeye ko icyaha kimuhamye bamwe bakavuga bati turabyemeye abandi bati turabyanze kubera rero ko abasenateri b'abarepublike ari benshi kuruta ababademokrate kandi byanga bikunda abarepublike bakaba bagomba gushyigikira umukandida wabo batoye ariwe Perezida Trump ni ibintu ntekereza ko bigoye cyane kuba yava ku butegetsi kuko baratora bariya bakabarusha amajwi ariko biramutse bibaye ubwo nyine ntakundi yaba yavaho ntakundi byagenda
okay impungenge nge nari mfite wenda cyangwa nicyo kibazo mba nibazaho kenshi nibaza ati ese kubera ko bamurega ko yakoresheje imbaraga ahabwa n'amategeko ku nyungu ze bwite ugati buriya kiramutse kimuhamye ku buryo urete kumukura ku butegetsi nta kindi kindi bamubaza rero no kumukura ku butegetsi
mbega wowe mbega wowe urabaza uti aramutse avuye ku butegetsi inkiko zisanzwe zishobora gufata icyaha gufata umwanzuro wo kumukurikirana w'icyaha noneho mu nkiko zisanzwe igisubizo
wenda nk'urugero nkakuriya kwa baba Bashir bira byagiye kuri baba Bashir wenda bavuga ati wenda hari igihe amategeko inkiko zisanzwe zamukurikirana amaze kuva ku butegetsi nicyo kibazo kandi kibaza kenshi
yego icyo igisubizo cy'icyo kibazo jyewe ntacyo mfite kuri uyu mwanya kuko ndumva ntabisobanukiwe ariko naza kubireba cyangwa se tukazasaba Toma akabidusobanurira kuko buriya niwe mpuguke muri ibyo bintu jyewe ntabwo mbisobanukiwe ariko nagatekereje ko adafite ubudahangarwa bikaba ngombwa ko haboneka impamvu zituma akurikiranwa ntekereza ko bitabuza ko akurikiranwa uretse ko ntabyemeza ngo mbikubwire kuko ntabwo mbisobanukiwe neza ntabwo nabisomye
murakoze cyane ndishimye cyane ndabashimira kuri icyo gisubizo mu mpaye mumaze amatsiko tuzabaza tusoma ibisigaye wenda tuzabyumva
turaza kubisoma tubishakishe nkore ubushakashatsi kuko nanjye icyo ntabwo nigeze nkitekereza ngo mbe nagishakashaka umwuga w'itangazamakuru duhora twiga ubwo mpaye umukoro nanjye ndaza kubihiga ndebe ubutaha niwongera guhamagara nzaguha igisubizo
murakoze cyane mugire weekend nziza namwe murakoze cyane
urakoze nepo ugire weekend nziza reka
nanjye ndifuza kuzaba umunyamakuru ariko nubwo nifuza kuba na rwiyemezamirimo
ushobora no kuba rwiyemezamirimo w'umunyamakuru nabyo bijya bibaho
nabyo birashoboka
cyane rwose nibyo bishoboka gusa
murakoze cyane
reka twakire na Jean-Marie
sawa
Jean-Marie ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
mwakoze gutegereza kandi
yego
murahagana
neza ngawe muri Amerika
muri Amerika tumeze neza urahagana he Jean-Marie
tumeze igisagara cya Bujumbura
ye nuko rero reka turase ku ntego twagutindije tubwire igitekerezo washaka kutugezaho
ego nga mu gisagara cya Bujumbura kabiri kose ntabwo bigenda neza kuko abanyagihugu kugirango n'abenge ku misaya bizanye n'ibyo duhagaze kubera amazi imyumvire y'ibiribwa biragomoka nabyo muri rero n'ibyo bizimwe bimeze neza cyane
Alo ndakumva
yego hama icyo nashaka gushyikiriza nashaka gushyikiriza ku byerekeranye n'ibyo ngingo yafashe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura atwereka ko twikorera ibyacu kajya tubona ko igateko guverinoma y'u Burundi na cyane cyane umukuru w'igisagara cya Bujumbura yakwiye kuraba ukuntu yo kuraho igategeko kuko
uravuga ririya ryo gufunga saa kumi n'imwe se nako saa tatu biriya byo gufungura saa kumi n'imwe bagafunga saa tatu nibyo saa tatu none se kuvuga ngo byatumye mubaho nabi ni bigute
kubera urabona nk'ubu hari ukuntu umuntu aba avuye ku kazi avuga ati jyewe nta cumi n'imwe ndajya kurondera ukuntu njya kuruhuka n'umuryango wanjye batagacupa mba mu icyo gihe usanga ni nta bintu bitagenda neza
ariko se Jean-Marie utangiye gufata agacupa saa kumi n'imwe ukageza saa tatu ubwo kweri ntabwo uba waruhutse ubundi wumvaga ushaka ko babikuraho bakageza mukajya mwigire mukageza mu gitondo
kawutanga abanyagihugu ikitubabaga nuko arumwe nsanga bamwe mu nzego abantu baba bakomakomeye usanga ayo masaha atacyo babwiye usanga no kuva mu itonde baregaho babwegure ugasanga ubaregaabanyagihugu akajambo bafise ugasanga bo buyugaye.
Ushaka kuvuga yuko ayo mabwiriza atubahirizwa na bose mu gihugu?
Yego, nabwo bibahirizwa.
Abakomeye barakomeza bagakora, abaciriritse akaba aribo bafunga.
Kansanze cyo tubona ni uko itegeko iyo ribigeri barifata twese nta mukuru nta muco ibintu baba bakwiye kubiraba bakaraba ninde itegeko rije igafata umuntu wayo wese pana byo kuvuga ngo kanaka barazi cyangwa se ngo ibintu ntahaje.
Biramutse ari uko bimeze, haba harimwo ihurizo yaba ari ibwiriza ryubahirizwa na bamwe abandi ritabareba, nibwira ko haba harimwo akantu. Urakoze cyane kutugezaho iyo nkuru, Jamari.
Yego, wikende nziza, Jeff.
Twese twese, muvandi. Reka twakire na Gerard.
Yego, ndabumva. Murakome bijije Amerika.
Turaho turashima, nyagasani. Uhereye Gerard we?
Ego ndi mu Burundi ndatuje nguwe neza kandi kubera n'umwaka wahise neza ugatangura neza umuntu abatuje kuko ubuzima bw'umuntu buri limite.
Nuko nuko rwose ni byiza ko unezerewe. Nuko rero igitekerezo wenda kutugezaho
ikome hama wazuravuga ibye natumye ibyo wagize kugira ngo muzo gataratu batse kwitandura.
Yego.
Yego. Nashaka kuba ndamutsa abavukanye ino hino, ndamutsa ababyeyi banje, ndamutsa nakora ku izi rya Amerika n'abantu bameze neza, abantu baduha amakuru isi yose bisanzwe by'ukuri umuyobozi w'izi rya Amerika numara arakora byinshi byo kugira ngo tumenye ibijya na hino. Alo,
enda kumva.
Ego me nawe rero twagirwa cyane tubise abantu amakuru muduha kuva Facebook, tukuma kuva WhatsApp, kuma Twitter. Kwenda rero twagirwa cyane tukavuga ati yugaranye isi yamaze kuguka ku bantu bazi gukoresha ibintu bya ego twagirwa. Nashaka kuramutsa nk'abavukanye bari hirya no hino, ndafite petifere yaho bari muri Kenya, bari muri Kuzi, ari muri Maputo n'abandi nkabashaka kuramutsa nkabikira n'umwaka mushasha nkababwira ati n'umwaka utanguye utangure murondera agafaranga kugira ngo muri kazoza umuntu azogire ntiyaze kwisanzura kuko murabona ibintu by'ubuye batebe gitwe muri Afurika ugasanga ibintu biragoye biza kurondera bagira ntikarondera ibyo tuba muri kazoza izira ko biratunezera cyane kuko ugasanga byose ni iby'iwacu kandi ntabwo tubashaka kubasuhuza kubasaba yuko mubandanya muduha amakuru mukaduha yabaye muri Ihake, yabaye muri Afghanistan, yabaye muri Afrika, ho tugira ngo kuko ubisagara kutuguwe neza twumva amakuru hirya n'ino. Amamedia aradufasha kugira ngo kuko amamedia nicyo kintu cya mbere gikomeye cyane. Natwe rero twashaka kubashimira ariko kugira tubasaba twiteze n'umwaka mushasha kuko maduha amakuru aramvuye umuntu wese akisanzura uko yifuza. Kuri nashaka kongera gushimira abantu batwita cyane cyane abantu baduha amakuru yo muri Afurika n'ahandi hantu kuko tukumva amakuru hirya n'ino nako tugatuje ugasanga ibi byose twipoze nta kivangira ibyo byose bimeze neza tukumva duguwe neza tugahimbarwa cyane kuko ibi byose atamedia n'uweze intelektuwele turakunda gusoma ibyo kuri interineti natwe rero twibonye amakuru yasehwa twaryohewe cyane turahimbarwa cyane no kumva n'amakuru yanyu mutubwiye amakuru hirya n'ino by'ukuri murafise. Nashaka gushimira mbere n'umuyobozi atwara muri ishyirahamwe rya Afurika numurundi cyabyenye byukuri urabona nta nakanuka ba hijya no hino ku isi utwe ukamenya
urakoze urakoze
anerope anazi meme muri anamerike cyose bigifikira kumwanya kumwanya nashaka byukuri kumushimira kuko n'umuntu yagiye abakozi beza abakozi narwo rwashaka ngiko wa muvuduha umurongo kugira ngo dushikize agacuba kigiye kuko agacuba kiri kenshi ariko buri wese akamaro kaba wakiye ku mutima yumva aguwe neza yisanzuye atatse na kino kimuvangira ugasanga bituma aguwe neza aratekanye umutima kumva ibintu biba muri buze muri
urakoze Gerard urakoze cyane tugushimire ibyo bitekerezo byiza utugejejeho ukomeze kugira weekend nziza buriya nubona kanya tuzajya tuguhamagara wongere tugezeho ibyo bitekerezo
yego murakoze cyane
twakire na Joseph
amahoro amahoro Jeffrey
komera muvandi
gira amahoro ni magarike n'ubugingo
twese
aho
kukamunya ni amahoro
na amahoro ariko imvura itumereye nabi rwose itumba wajyanwe n'itumba twinjiyemo
dorere
ntikiva ku muryango
kandi bambwira ko ngo akavura iyo kabonetse aribwo n'umugisha uba wabonetse
yewe akangaka ko kararenza ku mugisha kubera ko gasigaye gasumba izuba
karatuma mutanika bwa bugari
na twa dushimbo twagiye dutoragura
nuko Jose komeza rero ku gitekerezo
igitekerezo cyanjye ni amakuru yavuzwe muri iki cyumweru buriya hari inkuru rwose nakunzemo iyo umuryango ngo witwa Rwamureke
yewe
waje ku
iriya y'abagabo
reba nabyo ku
bahohoterwa
ku ihohoterwa ry'abagabo nabyo ritajyaga ryumvikana burya iyo umugabo yabaga avuga ngo yahohotewe ahubwo bamuhinduraga umusazi
bati amarira y'umugabo atemba ajya mu nda
eha nuko batamarira y'umugabo atemba ajya mu nda none rwose buriya ndabona ahubwo agiye gutemba ajya muri Rwamureke
ariko se buriya urabona amaherezo ari ayahe Joseph
amaherezo buriya abagabo bajyaga babirenganiramo nyine bagafatira ku munwa nk'ubwangati ariko buriya nyine bigiye gutuma n'abagore babona ko abagabo nabo bajyaga barengana wa mugani amarira yabo agahera mu nda ariko buriya bigiye gutuma n'abagore bisubiraho bavuga ati ibyacu birimo biragenda bimenyekana
ariko se aho ku Kamonyi utuye hari ibyo ubonara cyangwa ni ibintu byabaye ahantu hake bidahangayikishije
yewe uretse ko nyine wa mugani agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyemo ariko buriya bajya bavuga ngo zirara zishya bwacya zikazima nge mbona mu iki gihe ntaho biba bitari uretse ko ari ukwimanganya bya kigabo nyine
ugize uti ziraruma bavumvu
naho rwose neza umuntu wagize cya gitekerezo cyo gushinga Rwamureke Imana izamurinda aragahoraho
urakoze cyane Joseph niba nta kindi gitekerezo reka tukwifurize weekend nziza
sawa Jeffrey twese hamwe
komeze uryoherwe rwose buriya naho butaha
sawa
reka rero twambuke tujye muri Uganda tubagezeho akaririmbo kuwitwa Chameleon.
Bakuza lokuri, bakuza lo
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Chameleone ni umuhanzi wo muri Uganda mu ndirimbo ye Bariwa, ni indirimbo nyinshya. Ni ukuvuga ngo bari he? Ku murongo wa telefoni dufite Remo Ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ego Ikaze, murakoze.
Amakuru makuru Remo.
Amakuru ni meza, amakuru y'igitondo mwebwe.
Nta yete rwose. Tumeze neza kabisa. Nta daimoni. Uherereye he Remo?
Ubu ngubu ndi Kabuga, aho bita i Masaka.
Makuru ki aho ngaho i Kabuga?
Ha, ndabona natwe akavura kaguye.
I Masaka abantu baracyahubaka cyane bashishikaye.
Ehe, bashishikaye cyane, ahubwo bameze nk'abo ni kugura amasuka.
Nuko nuko igitekerezo rero wenda kugeza ku bakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ikintu ngira ngo mbabwire cya mbere kijya kinshimisha ni ukumva amwe mu maradiyo yo iyo avuze ngo ngo inkuru ngo tuyikesha ngo ijwi rya Amerika. Sinzi niba mwe bijya bibageraho cyangwa mujya mubyumva biba bishimishije, cyangwa televiziyo mukumva ngo inkuru ngo twayikwiye ku ijwi rya Amerika. Aho biba bishimishije kumva umuntu ari muri Amerika ariko yaje, cyangwa abakozi baje gutara inkuru yabereye muri Kicukiro, radiyo iri Kicukiro yindi yo mu Rwanda yo, ariko iyo muri Amerika bagategereza ko ivuza kuvuga amakuru kugira ngo baze kuyatangaza. Ibyo ni ibintu biba bishimishije cyane.
Utekereza ko ni ibintu nibwira ko ari tubikesha natwe tubikesha icyizere duhabwa, natwe bwe tubashimira kuri icyo cyizere muduha, hanyuma natwe icyo dukora no kubizeza yuko tuzajya tubagezaho inkuru zicukumbuye zirizo zitabogamye kandi tukazibagerezaho igihe. Kubera ko muri iki gihe abantu bose babaye abanyamakuru, ariko ntabwo ariko bose batangaza amakuru mazima. Urumuranyumva Ramo?
Ndakumva.
Yee, nuko komeza igitekerezo cyawe.
Ibyo rero nyine babishimishije cyane ariko. Ikintu rero nagira ngo mbasabe niba bishoboka, hari uriya munota w'amakuru ashobora ko baba yaranze umunsi, nagira ngo niba bishoboka mujye muduha undi munota, nanone mutwongeze undi munota wo kugaragaza inkuru imwe shoba yabaye mu Rwanda. igaragaza nyine inkuru ko yatangiye ni mu ncamake ya nkuru noneho yose.
Ah, ndabyumva. Umwanya w'amakuru hirya no hino ku isi tugashakamo inkuru yibanze mu Rwanda.
Yibanze mu Rwanda
no mu Burundi.
Urugero nko mu Burundi, Uganda, Tanzania hano mu biyaga bigari. Ikaba noneho ari inkuru imwe yonyine.
Icyo ni igitekerezo cyiza ariko nta gisubizo ndi buguhe, ni ukukigeza ku bashinzwe gutegura za gahunda tukumva icyo bitekerezaho, ariko ngiye ku bwanjye ndumva ari igitekerezo cyiza. Urakoze cyane Remo.
Ikindi kintu nagira ngo mbasabe niba bizashoboka muzadutumirire abantu bo mu bikorwa, minisitiri w'ibikorwa remezo cyangwa abantu bakora mu bikorwa remezo nko mu Rwanda, abantu bashobore kuba batugezaho nk'ibiganiro. Hagira ibintu bimwe na bimwe tujya tubabaza, kuko harimo nk'ibintu tuba tubona kuri njye mbona bidasobanutse.
Nk'ibikire
umuntu wende hari ibintu byaje bitangira uno mwaka urimo no kurangira ahubwo wa 2019 byo gusenyera abantu batuye mu gishanga. Ariko bitewe nje n'ibyo niga, ngi kuko nje niga ubwubatsi, niga civil engineering, ariko hari ibintu bakora tudashobora kuba twumva kimwe bitewe n'ibyo nje niga. Umuntu araza kukubwira ngo iyi nzu iri mu gishanga, iri mu gishanga pe, biragaragara 100%. Noneho bakazana ikintu bita GPS, baje gusenya bagashinga GPS hano, bakavuga ngo izi nzu nizi zivemo. Wa muntu urimo gukoresha ya GPS ntiyigeze yiga ubwubatsi na rimwe. Ugasanga ni ikibazo. Sibyo, hari uwo mu bikorwa remezo nawe ikibazo natwe icyo tugira education mu Rwanda, ugasanga nawe ntiyize ubwubatsi.
Urakoze Remo. Tuzagerageza gushaka abantu bo muri minisiteri y'ibikorwa remezo turebe ko twabatumira noneho mukababaza icyo mwifuza kubabaza.
Cyane rwose muzamukoze, kuko harimo ibintu bakora barasenyera abaturage rwose ukabona birababaje, harimo inzu basenya ukabona birababaje pe, kandi mfite muri Kigali ariko basenyera umuntu ukabona birababaje.
Birumvikana kandi umuntu aba yiyushye akuya ashakisha uburyo bwo kubaka, hari nabubaka bakarinda basaza batarashobora kuza. Hari
ikindi kintu kiba kibabaje, ugasanga nk'inzu za leta pe, ntabwo ntinya kubivuga, inzu za leta ziri zihari ziri mu gishanga biragaragara. Urugero natanga ni itegisirwa, inzu ziture itegisirwa barazisenye, ariko iz'umuturage y'umuturage ntibayisenye.
Ni ukuvuga
iyo itegisirwa ntibayisenye, ariko iy'umuturage bo bakayisenya.
Uravuga uti iryo tegeko ryubahirizwa gusa kubacishije bugufi, ku baturage basanzwe, ariko byagera ku mazu y'ubutegetsi ntiryubahirizwa?
Ntiryubahirizwa rwose, kuko hari izindi ngenge mbaye muri Kigali imyaka igera muri 3 mika, ariko birababaje pe, inzu za leta ntibazikoraho, ariko isumu y'umuturage niba bavuze ngo uyu munsi ni ugusenya ntigomba kuharara.
Urakoze cyane kuri icyo gitekerezo Remo. Tuzashaka inzego z'ubuyobozi zibishinzwe tubatumire, hanyuma muwabaze ibyo mushaka kubabaza.
Muzamukoze rwose, kuko banadusobanura bakatubwira ari leta n'umuturage, ahubwo leta kuko Jeffrey hari ikintu leta yakoze cya mbere nge cyanshimishije, ari zina rwo rugero bagiye batanga byaba byiza, kuvuga ngo insengero zubake inzu zigezweho, bashyiremo purafo, inzu ikomeye, bahubake parikingi. Kuko icyo gihe itegeko ryaje unyeburu cyane ibintu by'ubwubatsi cyane, bahise bubaka parikingi ku mirenge yose mu gihugu, bahise bubaka parikingi, batanga urugero kugira ngo n'izo nsengero zo zibone umuhungu ngenderwaho, bahise bubaka nabo. Nabo rero babihereye, niba ari izo nzu zabo ziri mu gishanga koko, bakazisenya umuturage nawe agahita aboneraho, kabona ko twe aho twiga twavuze ku mwaka nta bintu by'imiteto. Niba bazanye babiyetse koko nta miteto, n'inzu zabo bazisenye.
Birumvikana
Yego birumvikana cyane rwose.
Urakoze, urakoze Remo, reka amasaha ndabona yihuta, reka twakire Okello ategereje umwanya muremure ku murongo wa telefone. Ugire weekend nziza buriya naho butaha. Okello ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze bwana munyamakuru, ndakoze Voice of America.
Makuru makuru Okello.
Makuru ni meza nizo ba.
Ariko ndumva ahantu uri hari hari agasako.
Umuyaga hariho izuba ryishye umuyaga, ahubwo twe turi gukeka ko mu kwa kabiri tuza kujya tubona umuriro uri kwaka.
Aho nyarutsa dushigaje umunota umwe Okello.
Yego, murakoze. Nashaka kuvuga ku byo mucyo abari mu Rwanda beretse kuvuga ababurirwa irengero. Njye ndibaza ni gute umuntu aburirwa irengero hariho polisi, hari igisirikare, kuki umuntu abura? Kandi se nk'abashinzwe uburi polisi ishinzwe kurinda abantu umuntu abura ate? Nyuma tukuma ngo baribu iramufite tubika tuyobere, none barabuze. Reka dusabe sekirite ya Rwanda igerageze irinde umuturage uko bikwiriye, cyangwa se batangarize abanyarwanda uko sekirite ya Rwanda ko wenda hariho ikibazo kiri kubaho, wenda nta bushobozi afite bwo kuba barinda abaturage. Ariko birakabije biratangaje cyane kiri n'ubwo. Reka tubasabe security, dusabe umukuru General Kagame avugurure security mu gihugu.
Urakoze cyane Okello, ugire weekend nziza.
Namwe weekend nziza vashye.
Twakire na Samson.
Hello.
Ego Samson, nyarutsa dusigaranye umunota umwe.
Amakuru meza ku gihugu cya Amerika.
Igitekerezo cyawe?
Ibitekerezo byanjye kweri, ndakunda bino biganiro byanyu nk'ibi biganiro muri isanga. Nashaka ndanabara munsi.
Yego Samson, urakoze cyane.
Ndamukiza umunyeshamakuru yitwa Thomas Kamirindi ngaho nyene.
Yego turamuramutsa Samson, urakoze cyane, ugire weekend nziza.
Akazi keza ngo ku ishuri rya Amerika, turabakurikirana cyane. Sampusani Ujumbura.
Sawa sawa sawa, weekend nziza. Tushimire mwe mwese mwaduteze amatwi, nshimire n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbasigire John Black mu karirimbo ke Obubadi. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutago.
And by last year, you broke down my rest. I bet that's the whole lot, then I bet to it for fast. But let care about go back. But when this is it, you're the only one I give my body, but you're the only one I call this over, but you're the only one I give my body, but yeah, yeah, yeah. But when this is it, you're the only one I give my body, but you're the only one I call this over, but you're the only one I give my body, but yeah, yeah, yeah. See the bubble, I see the monster, but everybody probably the one. Yeah, see Colati, the Colati, the baby, when Bella see Colovia. Was Luke Sensi, was Luke Sensi, was single, but one of the river car. Oh, by the war, be the one. Oh, by the war, you know what?
Ni radio ijwi rya Amerika.